Voice in production.
Amiru yanga yotakara, yatova yapembera. Amiru yanga yotakara, yatova yapembera.
Toma ni dadza mirosho kaba pasi damn what a year. Ngauri zwithu zwothe zwiko fire according to the plan. Ndo rumela ma angele habo fro I'm a man. Sadzi wango yantikedza kha zwothe she understands. Ombalufuno ra manda manji ho shota mini. Kuna thonipo ne muthu wanga o dzika hadini. Naho ndi rongo vhukati ha vhathu nga sinkhosele sini. Naho ndi rongo naho hafi ndi mumale lwa vhuvhili nga mudobolola musadzi ange wanga basidzana than tokopolola a iti zwa magaratani a sengi zwikotopola na musi mbilu itshi baba amba nane i
apola onda sakori ni nga funwa nane lufuno luya dipa lwa dipa kane vhathu vhanzhi vha sa tendi zwi nga ita zwane fhedze ne ya swika uko tshila nane zino mbilu yanga yo takala ya tova ya pende
Garufuno yotara.
I must confess, you're the best I ever had.
You
mu wona kabu machero hanga baby.
Rina mbinga no no pira na mudori nga udi.
Ene ano don bebera bana.
Oru na koru no pira rawe na zino atu si kwa kalino.
Nito shumo sumbeza uri ndi am deserve.
Wona my forever musi ndi chimuseza.
You are my queen.
This is the happiest I've ever been.
Onda sakori ninga funwa nane. Lufuno ruya dipa rwa dipa kane. Batu bangi basa tendi zwinga ita zwane. Beze ne ya swika uko chira nane. Sino mbiru yanga yotakara. Yatova yapembera.